Ndabasuhu uje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda.
Bana biwacu Rwanda nimuze twibuke. Twibuke genocide yakorewe Abatutsi. Rubanda banyimye amatwi ngo akenshi njye mvuga ishavu. Ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda. Ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'intuma yanjye. Ijoro ribavugwa riraye, ijoro ribavugwa riraye.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Nkuko byumvikana rero, ikiganiro cyacu kibanze ku muhango wo kwibuka ku nshuro ya 24 genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu kiganiro cyacu cya none twibanze kureba uko urugendo rwo kwiyubaka ku barokotse genocide ruhagaze. Turasura barokokeye genocide mu rufunzo rwo mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Wabuzi impamvu urwo rufunzo rwahawe izina rya CNDE. Igisubizo ni muri dusangira ijambo. Muri iki kiganiro kandi turumva ubuhamya ku barokokeye mu rufunzo. Turareba kandi n'icyo abarokotse genocide batekereza kuri ejo hazaza kuri bo n'u Rwanda muri rusange. Muri kumwe na Arka Bagirubusa, ikaze muri dusangira ijambo.
Njyewe nitwa Mupagasi Narcisse, ntuye mu murenge wa Ntarama, akagari ka Cyugaro, karere ka Bugesera. Nanjye ndi umwe mu barokokeye ahangaha mu rufunzo.
Wari ufite imyaka ingahe
icyo gihe? Numva nari mfite nk'imyaka 21. Ubwo rero tumaze kuva Icyugaro, bamaze kudutsimbura Icyugaro, nibwo twafashe inzira nyine tuza ahangaha muri runo rufunzo ahazwi nka CNDE. Twaje duhunga dutyo badukurikiye n'ubundi baturi inyuma, turagenda tugera kuri uriya musozi wa Kimpiri, uriya wo hirya hariya niho twari turi, turawurira. Ariko mu by'ukuri nta waruza ahagana, kuko urabona uru n'urufunzo, uru n'uruzi, twari twayobewe mbese aho isiri buze kutugarukiriza. Ubwo rero byari bumaze kuba nimugoroba, baraza baraturasa, nanone turagenda twinjira mu rufunzo dutyo, bakajya bavuga ngo Abatutsi babaye inkende.
Nuko inkende bashatse kuvuga iki?
Inkende nyine ni twa dusimba tuba hano mu rufunzo. Urumva nicyo bashatse kutugereranya na
kugira ngo mufate urufunzo, rufate iyo nyito ya CNDE, iyo nyito yaturutse.
Bo ntekereza ko wenda CNDE hariya bari abasirikare b'inkotanyi bari bari Kigali. Ntekereza ko natwe ari nkaho bashatse kuvuga ngo ni nka CNDE, kuko babonaga ari organization y'Abatutsi. Nuko nguko numva wenda nabasha kubigereranya. Bwari ubuhungiro bw'Abatutsi.
Mugeze rero hano, mwabaye muri uru rufunzo igihe kingana iki? Hari mwuka cy'icyo gihe?
Twabaye muri uru rufunzo nko mu gihe kingana hafi n'ukwezi kose. Ariko ubwo urumva nawe ubuzima ntabwo bwari bworoshye. Kwicwaga n'inzara, urabona aya mazi ukuntu angana, kuba ahangaha muri aya mazi ntabwo byoroshye. Imvura uko yagwaga nyine yaratunyagiraga abana, inzara yari yarabishe, harimo ababyeyi bari batwite, yewe harimo n'uwaje kuzabyarira ahangaha, ntabwo byari byoroshye. Gusa nimugoroba twageragezaga kuva muri aya mazi tukajya nko ku musozi aho ngaho, hanyuma ari ababasha kujya mu mirima aho ngaho gushugurikamo utwo babasha kurya, bakagenda bakadushugurika, hanyuma mu gitondo nanone tukongera tugasubira mu ndiri yacu mu rufunzo.
Urufunzo ndabona ukuntu rureshya, ntabwo ari rurerure.
mwarubagamo mute mwabaga muryamye byabaga bimeze bite
uru rufunze rero nubwo uvuga ko atari rurerure buriya ni rurerure urabona ko ruva nkaha ngaha rukagera hirya iyo ngiyo
ndavuga mu burebure ujya hejuru
ujya hejuru okay bo hariya imbere twaragendaga aya mazi urabona yuko ari hano ku nkengero n'imbere yabaga arimo ariko atari menshi ubwo ari ufashe ibifunzo funzo akicaraho yaricaraga wananirwa ugahaguruka ugahagarara urumva umunsi wose muri ubwo buzima ntabwo byabaga byoroshye ibyashobokaga ibyagushobokeraga byose ari ukwicara ari uguhaguruka byose nibyo bakoraga no gutembera mukagenda
ntabwo izo nterahamwe zabasangagamo
interahamwe nyine zadusanzemo hari igitero kimwe zigeze kumanuka ziraza n'ubundi zidusangamo ziraza ziciramo n'abandi bantu benshi cyane ubwo urumva abatarashoboraga guhunga harimo abantu b'abanyantege nkeya zabatsinze ahangaha hari abo basaza ari utwo twana urumva guhungana n'abana umwana uri muri situasiyo imeze gutyo inzara iramwica kanarira kumva n'amasasa avuga ubwabyo harimo abantu batagira imitima ikomeye batangira kuvuza induru icyo gihe rero abavuzaga induru bakabumva barabicaga ndetse twaburiwe n'irengero kubera aya mazi imibiri yabo
niba mbyumva neza harabo mutaramenya umubare wabo barimo niko bimeze
mbo wenda harimo inkomere babashije gutema twakuyemo abo ngabo turabazi ariko nk'abantu bagiye bica urabona urufunzo uko wagenda guhunga ari uwuhuye nawe hirya iri ukamutema ukamutsindaho ntabwo twashoboraga kuba twamumenya umubare ntabwo twashobora kumenya waguye ariko haguye abantu benshi
uretse urwibutso mbonye haruguru ahangaha naho umuntu udasobanukiye amateka y'u Rwanda kugira ngo azagere hano amenye ko hari ikintu cyahabaye hari ikintu giteganywa kuzahashyirwa ku buryo wajya uhagera wenda ukamenya ko hari ikintu kidasanzwe cyahabaye iyo muganira n'ubuyobozi ubwabyo ni amateka agize icyo avuze
ntekereza yuko leta hari ikizakora kugira ngo bahashyire nk'ikimenyetso naho kubera ko nk'ubu ngubu dufite gahunda yo kuzaza kuhibukira ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka urumva rero turashaka kubiha ingufu nabyo cyane kugira ngo hari aya mateka yaha ngaha atazibagirana urabona wenda nk'uko babashije gukora ikimenyetso cy'urwibutso haruguru aha ariko naha ngaha by'umwihariko ntekereza ko leta buri hari kibiteganya
ubundi hari ahantu nagiye mbona muri za Bugesera wenda nka za Rweru urufunzo atari amazi bahinga mwe ntago mushobora guhingamo hano
hano ntago twahahinga harimo amazi kandi nanone kuba harimo n'imibiri nta kindi kintu cyahakorerwa naho hari n'igihe bashatse kuba bakamura kino gishanga ariko leta yarabyanze ntekereza ko kubera iyo mibiri n'ubundi irimo nta kintu cyahakorerwa aya ni amateka yacu natwe yihariye hano Ntarama
genocide ikirangira mwarimo banye mute n'ababiciye
mbona urabyumva ntago umuntu yakwicira ko kanyu gifite ibikomere ngo wumve ko wahita umubabarira ariko uko twagiye tugenda iminsi irushaho kuza n'inyigisho nyine twagiye dukomeza guhabwa na leta y'ubumwe twagiye twumva yuko ari ngombwa kubabarira ababikoze kandi n'ubundi n'Imana nayo iravuga ngo umuntu yatababariye nawe ntabwo azababarirwa
reka noneho turebe kuva icyo gihe imyaka 25 harabura umwe kugira ngo yubire imyaka 25 igere nkawe ku giti cyawe bwana Mupagasi Narcisse warokotse genocide yakorewe abatutsi insanganyamatsiko y'uyu mwaka ku nshuro 24 iragira iti twibuke twiyubaka dushyire muri urwo rugendo rw'imyaka 24 ishize mu kwibuka mwiyubaka bihagaze bite
mbo wenda ntari nagusubiza icyo kibazo mbajije hari ikindi nashaka kongera ku mateka runo rufunzo
yego
ni ukuvuga ngo urabona hano hakurya harimo umugezi w'Akagera utambitsemo gutya hano hakurya ni igitaramo harimo rero abantu bacu bagiye bagerageza guhunga bavuga ngo bave hano nibura bahungire hariya gitarama barebe yuko ariho barokokera abageraga hariya basangaga abanyagitarama n'ubundi nabo babategeye kuri uriya mugezi w'Akagera hariya ni ukuvuga ngo harimo abantu bacu benshi n'ubundi baguye mu Kagera kuko barababwiraga ngo ni mwirohe cyangwa se muze tubice ubwo bamwe bagerageje kubarohamo abandi bagerageje kwambuka baragenda babatsinda igitarama buriya na gitarama dufitemo abantu b'intarama benshi bahaguye hariya noneho ngarutse kuri icyo kibazo mbajije uragize uti tugiye kugera ku nshuro ya 25 turimo kwibuka ati ugeze hehe mwiyubaka n'urugendo rurerure ntabwo byari byoroshye mu by'ukuri nkurikije wenda ukuntu twavuye ahangaha ndashimira ingabo za RPF Inkotanyi icyo gihe kuko baje kudukura ahangaha tugira ngo wenda baranatubeshya twatinze no kuvamo tukavuga ngo wenda n'interahamwe barimo kudushuka ariko mu by'ukuri ingabo za RPF Inkotanyi zikimara kutubohoza ahangaha nta wagiraga umwambaro abantu bari bararwaye indwara nyinshi zitandukanye z'ubuzima bubi abandi bari inkomere ariko badukuye ahangaha baragenda badushyira hari inyamata barangije abatari bafite imyambaro babashakira imyambaro abari inkomere barabavura kugira ngo tubashe kugira ubuzima rero ndashimira leta y'ubumwe uburyo kiyagiye ifasha abarokotse ndetse nayibuka by'umwihariko kubera yuko hari abana b'icyo gihe bakomeje amashuri bariga farijira barihirya ubu ngubu bamwe ngira ngo barangije kaminuza bagiye babonamo n'imirimo abari abakobwa ubu babaye ababyeyi abari abasore ubu ngubu babaye abagabo barabyaye hanyuma nkongera kugaruka nanone kuri leta abapfakazi bagiye babashakira amacumbi babahana za gira inka ubuzima ubona ko bugiye bukomeza hamwe kandi noneho no kwegerana no kuganira na leta y'ubumwe ubona ko nubwo twagiye twiyubaka muri ubwo buryo no mu mitima twagiye twiyubaka kugira ngo tubashe kubana n'abavandimwe bagiye baduhemukira kandi rero by'umwihariko icyo gihe ngira ngo nicyo ushatse kumbaza
yego
nari umusore icyo gihe nabuze ababyeyi nabuze abavandimwe ariko ntabwo nge naheranwe n'agahinda ngo wenda ndeke kuba nakora ubu ngubu ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana batanu mvuye ahangaha nahise nkomezanya n'abandi ubwo inkotanyi nyine zari zimaze kutubahoza ahangaha naravuze nti rero nta mpamvu yo kudafasha abandi mu gikorwa kiriho cyo kubohoza abanyarwanda ndavuga nti hakenewe izindi mbaraga cyane ko n'igihugu kitari cyafatwa cyose twahise tujyana nyine dukomezanya urugamba Kigali yari itari yafatwa za Gitarama za Nyange twasanze bamaze katripura bimaze kurimbura abantu hariya urusengero ubwo nabaye mu gisirikare nyine igihe kiragera nza gutaha maze gutaha nibwo naje nyine nanjye ndiyubaka nshaka umugore ndabyara ariko ubwo ubuzima nyine bwari bukomeje nkurikije wende inkunga bampaye ntaha icyo gihe nayihereyeho ndaza mbasha kugura isambu hano haruguru hektare ebyiri maze kuyigura naje gukomeza gukorana na FAO dutubura imyumbati turahinga batugurira imbuto turahinga bimaze kwera turayibasubiza imbuto yabo nyuma yabwo naje gukomeza ubuzima nshaka perime nshaka kategori A nshaka na B mbanza gutwaraho moto ntwara moto ndayikoresha mu gihe cy'imyaka nk'itatu nza kubakamo inzu hariya kuri leta mfitemo inzu ikodeshwa kuko twabonaga amafaranga icyo gihe ariko ubwo mfite n'indi mbamo no mu rugo hanyuma nkomeza gukora bigeze aho ngaho nza kugura imodoka nayo ndayikoresha iza gusaza ndayigurisha ndongera ngura indi iyo modoka n'ubungubu ndayifite n'imfasha mu buzima busanzwe rero mbona ko hamwe na leta nziza dufite hamwe n'iterambere dufite icyizere cyo kubaho uyu munsi kandi dufite n'icyizere cyo kuzabaho n'igihe cyose ejo hazaza haragaragara neza umuswahili niwe wavuze ngo bora uzima buriya njyewe njya nshima yuko nibyo twarwaniye twabigezeho niba twaraharaniye amahoro tukabohoza abantu bapfaga icyo gihe tukaba dufite iterambere tukaba dufite umutekano ntekereza ko ikintu cyose wakora ufite ibyo byose cyagenda
ujya mu gisirikare ufite imyaka 21 ku ruhande rumwe muri icyo gihe harashobora kumva ko byaramabura kindi
oya ntabwo byaramabura kindi imishyaka nagize ni ukuvuga ngo maze kubona urundi rubyiruko rwaje kutubohoza hari harimo n'abana b'iwacu hano intarama bari baragiye muri za 1992 gutyo
mu nkotanyi
yes nanjye mba naragiye icyo gihe ariko nabanaga n'umukecuru twenyine nanga kumusiga rero maze kubabona icyo gihe nagize ishyaka ndavuga inti rero afazari nanjye mba naragiye cyagihe kuko nashatse no kugenda icyo gihe muri za 1990 nari mfite data wacu umwe arambwira ati subu koko nuramukugiye uyu mukecuru amarira yuzayakira biba ngombwa yuko mbireka maze kubabona rero bageze ahangaha naravuze nti uru rubyiruko rwagiye rukajya mu nkotanyi bakaba barimo gukora igikorwa cyo kubohoza abanyarwanda barimo gupfa nanjye ibyo ari byo byose ahasigaye rekanye n'imfatanye nabo turebe yuko twakomboye igihugu muri rusange
iyo bavuze ijambo never again ntibizasubira ukundi nk'umuntu warokotse genocide bisobanura ute
iyo bavuze never again njye mbyakira neza kuko okay babivuga muri teori ariko njye mbishyira muri pratique kubera ko iyo ndebye ubuyobozi dufite nkareba ingabo dufite nta kintu icyo ari cyo cyose cya politike kitarimo umusirikare kandi ntabwo genocide ishobora kubaho ingabo zitabigizemo uruhare rero icyo nshatse kuvuga ni uko never again yo mvuga niba ingabo zacu ziri kumwe na politike ziri kumwe n'ubuyobozi ntabwo badusubiza mu ntambara kandi abasirikare bacu bareba ibikorwa ariko kiriya gihe burya ntekereza ko Habyarimana hari imipango bapangiraga iyo ngiyo ariko abasirikare bakinjira mu gikorwa nyirizina ariko batamenya hari naho byanateguriwe cyane
hari ikindi mwongera ku kiganiro tugiranye
ikindi kintu wenda na kongeraho nubwo nari nabivuze ariko ndashimira leta y'ubumwe by'umwihariko ndashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wabashije kubanisha abanyarwanda ntago byari byoroshye ko ushobora kumubwira ngo umuntu warokotse hano jenoside araturana n'umuntu wamwiciye kandi abizi icyo gihe rero ndashimira Perezida wa Repubulika wagerageje guhuza abanyarwanda kandi koko nibyo politike yabikoze muri politike nziza ni nziza kuko ubungubu ntekereza ko yaza kuvuga ngo abantu bihimure kubabishe n'iki gihe tuba dufite intambara itari yashira ariko ibyo bintu ntabwo ari byo yakoze yashatse kutwunga n'abandi banyarwanda babikoze ndetse tubasha kumenya yuko ari leta mbi yabikoze yigisha abantu amacakubiri n'ivangura twajyaga tubyiga twebwe no mu mashuri aho baguhagurutsaga bakavuga bati wowe uri bwoko cy'abatutsi mujye hano abahutu mujye hano
amateka n'ubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye amateka n'ubwo yaba ababaje tuzavuga amazina yayo kuko ariho tuva twese ariyo nguni yacu dushingiyeho ejo hazaza ijoro ribaruwa riraye ni twebwe tuzaburira isi kuko twamenya amaca
kuri radiyo Ijwi rya Amerika muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turacyari ku ngingo yo kwibuka ku nshuro ya 2024 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu murenge wa Ntarama turi kumwe n'abarokokiye mu rufunzo tureba ku rugendo rwo kwiyubaka nk'uko insanganyamatsiko ibivuga muracyari na akabagira ubusa reka noneho tuganire na Angelique Mukabukizi w'imyaka 56 n'incike ya jenoside mu murenge wa Ntarama nawe aratangira tubwira uko byari bimeze jenoside ikirangira
numvaga kubaho kwanjye ntacyo bimaze niyo najyaga ku murimo nkora nakoraga igitondo n'ikigoroba ntashyitse nzi n'ahangaha ku isambu mbona kwikorera ibyo kurya bingora nabitura uruguma rugashishimuka ariko nakoraga nshaka kwiyahura atari ukujya mu ruzi atari ukwisogota icyuma ahubwo ari ugukora nkumva nk'agatsi basize kahita agacika buhoro buhoro nkakunda kujya gusenga ubuzima bugenda buza buhoro 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 ngenda niyubaka ntangira kujya njyaho abandi bari dukora amashyirahamwe nkajya gukora nkabona amatungo magufi hari n'abaduhaye inka ubwo icyo gihe nakoraga ndi mu nzu yo kwa papa batwishe atangiye kuyubaka indi yarahirimye iyo nari ndimo ntangira gutekereza kugira ngo nsanishe iyingiyi zizaha ngaha ubwo hari umushinga wari waje naha ngaha wafashaga witwa Zowa bampa amabati bazana umufundi asakariye amabu kuko ariyo yari nini mbona gusanisha iyi yacu ntoya iriho amabati 2024 gutyo indi ari 32 nsanga ikiza ari ugusanisha iriya iyi nshaka iyacu nshaka ibibati bishaje ntwikirizaho kugira ngo itazahirima ahubwo nkayicyuramo ayo matungo nabonye mbese numva ntazicaramo ngo narahicaranaga n'abana na se nkumva ntazayijyamo buhoro buhoro ku mutima ugenda ucyambona ko ubuzima bugenda burushaho kuba bwiza kandi nyine numvaga icyiza ari ugupfa nibwo nyikorobye nyisiga irange nza kubona twari mu ishyirahamwe abahuje umutima dufashwa n'umushinga hari umusaza Gakwanda akora muri Soresi Ministiri si Kigali amisakaro ndasana amurugi inzu nyisiga irange nijyamo ubu nihomba mbona mfite icyizere cyo kubaho kubera ko imyaka 24 ni amahirwe ageretse ku yandi n'inyongeza Imana yongeye ku buzima bwanjye kuko nanjye ntacyo narushije bariya basigaye mu rufunzo nasanze imirambo irimo ntabwo icyo narushije bariya basigaye mu rwibutso rwa Ntarama ni ubuntu Imana yangiriye nyuma yabwo rero ubuzima burakomeza nitwa umuhinzi ariko sinsabiriza ngerageza uko nshoboye mu ntege nke zanjye nkabasha kubaho ariko ngashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kuko bambaye hafi muri ubwo umuga bwanje ntabwo nigeze mvuzwa n'abandi ikigega farije cyaramvuje nari mfite ikarita nkagenda nkivuza nkanywa imiti uko bikwiye haza kuzaho inkunga y'ingoboka ntakubwira ngo yaje mu byiciro bimeze bitya nari narafunguje konte nari inyangamugayo muri gacaca ndi umwanditsi badufunguriza konte noneho nkumva ngo kuri konte yanjye hagiye hudufaranga bakagenda badushyiriraho iyo nkunga simenye ngo yaturutse he ariko nkavuga nti wenda nabagira neza babitekereje ntabana b'imfubyi se wenda bize bamara kurangiza bagashyira ingufu zabo hamwe bagasanga farize niba yarabarihiye bagomba kurengera ba batishoboye uyu munsi wa none baje kudutekerereza baradufasha nk'iki nyabonye mu byiciro bibiri iyo yaje ubundi kubera gushyira ingufu hamwe n'abandi ubwenge bugenda bukora nkajya mu bimina nkagenda mu bandi nkagira amashyirahamwe mbamo nkaguza ku buryo mpingira igihe nkabagariza igihe kugira ngo ntazicwa n'inzara isambu yanjye nkayitabizamo ibijumba nkahinga ubwatsi bwo guha iyo nka mbese nkabasha kwitunga ariko ndashimira u Rwanda rwacu uyu munsi rurimo rufite umuyobozi mwiza ushaka ko abayobora atari ukubayobya ahubwo duhurira hamwe tukarangwa n'ubumwe tukaba abanyarwanda bubatse u Rwanda ruzira amacakubiri
mu myaka 24 ishize ibintu wavuga ngo kimwe bibiri bitatu nk'uwarokotse jenoside wagezeho ni nk'ibihe
icya mbere nabanje kwiyubaka ku mutima ku buryo njyewe numvise gutanga imbabazi uwaje kuzinsaba akicara aha mu nzi wanjye nkamuha imbabazi mbikuye ku mutima icyo cyabaye icya mbere cyanyomoye igikomere numva ubumuntu bungarutsemo mu buryo bw'iterambere nari nararahiye ko ntashobora no kwicara mu nzu yanjye nkumva nzarira ku rukoma nzaba mu buzima bubi ariko uyu munsi wa none ngerageza kwiyubaka ku buryo mu ntege nke zanjye ntashobora kubura igikoresho uko nzamutse mu ntera niko numva nshobora kugendana n'iterambere nkaba mfite inka iri mu kiraro iyo nka igatanga ifumbire imyaka mpinga nkabasha kuyifumbira nkabona icyayi cyo kunywa nkabona umuti wo kuyifuherera cyangwa kuyivura bishingiye ku mata nagurishije hari ikiraro cy'ishyirahamwe icyo kiraro cy'ishyirahamwe harimo amatungo magufi nabanje no kujya nzorora hano mu rugo iwanjye abantu bakaza bakaziba nsanga ibyiza hari izo ndagiza nk'abantu akabasha kubona nk'abana bayirarira barara hafi yayo akatwaraho itungo rivutse ubwa mbere ubwa kabiri nanjye nkarigurisha rikamfasha nagiye nkomeza kugenda niyubaka nkumva muri njyewe ntabwo ari aha bigarukiye kuko nzajya nshobozwa muri njye harimo imishinga kuko nigeze no kuba CDC kuri CDC nshinzwe amajyambere mu murenge wa Ntarama bagikoresha abantu batanga ibitekerezo atari ukuvuga uwize tugikoresha ubw'umwimerere icyo gihe rero namenye gutegura imishinga ku buryo numva umushinga nawutegura nkawushyira hariya numva mu gihe nerekezamo kubera ko mfite imyaka 56 simbyiruka numva n'uwagira ubushobozi nta kubaka na kanekisi aho ngaho ko akajya kwinjiza udufaranga cyangwa nkacuruza n'utuntu tw'utubuto kuko numva kubasha kwicara nta kintu ninjiza ntabwo nzasabiriza kirazira numva njyewe mu byo ngamije mu mihingire yanjye atari akavuyo mu myororere yanjye imbere mu cyerekezo ndimo yaba inkimwe y'imvange cyangwa ebyiri ariko zitanga umusaruro nkicara ngatuza nkagira icyerekezo cyiza
uri inshike uri umupfakazi ariko hano nahabonye utwana duto turatwana tuvane
turiya twana ni utwana tw'abantu bagiye batuye hafi ahangaha babacumbitsi bagiye baza hariho n'abari ku kiraro cy'inka zanjye abo wabonye niho baba burya umwana agana ahantu bamwakira bakamureba neza ubwo umukobwa wabonye ahangaha ni umukobwa Imana yamuhaye twibanira umpumuriza ubwo agateka icyo cyayi agaha abana, agateka igikoma agaha abana, agateka ibiryo akabaha abana, bava ahangara uko bamaze kurya cyangwa nyina wabaje kubatwara, abo wabonye n'abana babo bacumbitse hafi hano.
Nk'umuntu ukuze wanyuze mu mateka asharira, ntabwo bajya bakubaza jenoside n'iki yatewe n'iki?
Bariya baracyari batoya, nta kintu bajya bambaza. Ababasha kubinganiriza ni nk'abana, ababyeyi babo twagendanye muri iyo nzira nibo babasha kumbaza bati ese ubundi kuki ntabana ugira, ariko ntabana natsinze ngiye ku ishuri naza nakubwira ukampereza, hari n'uherutse kuntetaho ati Shangazi ndagusaba, abana banyita Shangazi ati ndagusaba arija de poche, ati ubwo utanabyumva reka mbigusobanurire, ngiye ku masomo ugomba kumpa udufaranga nzagira icyo nimarira nayobewe kuko papa azahansiga. Ndavuga nuko muri batatu nta mwana n'icyanana ndabaha ku buryo ugenda singuha menshi ariko yunguha muyasaranganye mwese murareshya muri abana banjye. Abacu ni bo babasha kumbaza bati kuki utwakirana urugwiro, kuki utuganiriza, ese ubona ibi bintu aba bantu bakoze buriya babitewe n'iki? Nanjye nkabasha kubaganiriza ko byatewe n'inyigisho mbi bahawe, uburere buke, bakabumvisha ko umututsi ari umugome, umututsi ari muremure, umututsi agira amazuru ameze gutya, bakagenda babigisha nti namwe rero ibyo si byo, nimuharanire kwigira, mugire ishyaka, wige uzi neza ko uzagirira igihugu akamaro, atari ukuvuga ngo amacakubiri niyo akuri mu mutima. Abakuze bambaza bambaza kubera ko bazi ko ise twajyandanye, sekuru se yavugaga gute, nyirakuru yari ameze gute, abo nibo babibaza. Naho abandi bo ababireba batyo n'ababa baje gucumbika, si uwabyirukiye inahangangwa kubaze, urebye ntabwo yabasha kubikubaza, ariko bakwisangiyeho abana bato bafite inyota yo kumenya ayo mateka n'icyabiteye n'icyabihagaritse n'uburyo uyu munsi turiho.
Ku myaka runaka umwana wigeze kukubaza nk'ikibazo ukumva nawe biragushobeye? Ntabwo byigeze bikubaho?
Ntabwo byigeze bimbaho, keretse rimwe nibwo nagize ikintu cy'igikomere, ahubwo nyina w'umwana amubwiye ati natumye umwana wanyu, atarambwira ngo kunyoherezayo, nategereje ko hari igihe nzasanga hari akana gakinirayo, wenda abana be bagiye kwiga, ati buri gihe nkagenda akampa icyo ndya akampa icyo nywa, ariko nasanga ari wenyine, ati nkumva ntibinshimishije ujye wigirayo. Nicyo ngicyo nahuye nacyo, naho ibyo kuba bansobanuza icyo nsobanuje cyose, nshaka igisubizo ariko kimuremamo ubumuntu, atari icyo kumubwira ngo twabaye gutya nawe uzabe gutya, ahubwo kumubwira ngo twebwe tugera intahangaha twumvaga ababyeyi bavuga uburyo bataye ibyabo kandi babiteshejwe n'abahutu, nkumva n'ikintu kibabaje. Ariko uyu munsi wa none nabonye ko sibo, kuko abanshoreye si abantu bari mu myanya runaka, ni ba bandi b'abakozi twakoreshaga bagize ibikoresho. Uyu munsi wa none rero uzirinde kuba igikoresho cy'abandi, ahubwo wowe uharanire ikintu cyakuba kumunya umuryango nyarwanda.
Turabashimiye Narcisse Mupagasi na Angelique Mukabukizi barokotse jenoside mu Bugesera Ntarama mu burasirazuba bw'u Rwanda. Twari kumwe muri iki kiganiro dusangira ijambo. Ani naho dusoreje ikiganiro cya none, dushimiye namwe kandi mwari mudukurikiye. Muri ibi bihe bitoroshye twihanganishije abagizweho ingaruka na jenoside. Nimukomere kandi mukomeze munogerwe na gahunda z'Ijwi rya Amerika. Mwari na Bagira Ubusa, naho butaha.
Turagushimiye Eric Bagira Ubusa, dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Namwe kandi abatwumva aho muri hose, nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi. Nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu, mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu, mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu, aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, aho mugenda. Ayo makuru yose Ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda, ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye, Ni twebwe tuzamyuka.